Ngiyabonga futhi Neville, sanibona ekuseni ubantu, kuhle ukuba lapha namhlanje thabenakele, futhi ngicabange ukuthi mhlawumbe ukube ngithole umfowethu Neville ukuba akhulume kulokhu kuza, ngizozama namhlanje kusihlwa, futhi ke bengibuka emuva ngaleso sikhathi esifundweni sika Sonto Skole ngalokhu kuza, nalokho iNkosi Thanda sizozama ukuba nalesi sifundo sika Sonto Skole, manje sekungamaviki amabili manje cishe selokhu ngingenile futhi benginovalo kakhulu njengoba niqondile ukuthi etsimini ngithole ngempela ukukhandleka ngempela futhi kube lukhuni ngisho ukuba ngike ngiqhubeke kwasekuthi ke bengifanele ngingenele ukuphumula kuncanyane futhi ngithathe cishe izinsuku ezintathu ezansi edamini iWolf Creek ezansi eKentucky lapho engazalela khona ngicabangile ho ngizizwa nje ngika kahle kakhulu manje ngikahle futhi ngibuye ekhaya futhi into yokuqala encane ehlangabezene nami ebusweni kube indaba thizeli kahulumeni nentela yemali engenayo ngihambe yonke indlela ngiye emsukweni futhi ngakho ngiqondile ukuthi kuzothatha ngaphezu nje kweviki noma amabili ukuziphumuza Ngenkonzo yami ilungiselela ukwenza ushintsho manje futhi anginayo imihlangano ehleliwe futhi kungaleso sizathu ukuthi ngithi nje ukubuyela eceleni futhi ngacabanga futhi manje okwamaviki ambalwa alandelayo ngizothatha nje ukuphumula kuphelele bese ngilinde enkosini nabaningi benu bantu ophakathi lapha asebekhulile abakade benathi isikhathi eside uyakhumbula ukuthi yini ngoze kushilo kithi ibihlala njalo yenza lokho lokhu eyathi yokwenza ngilani ngenkathi khona impela ukuqaleni ebandleni lapha ubusa isabeka ngakho itshele thabenakele ukuthi kanjani yona wabhalwa futhi kulele etsheni ekhasini elingena lutho lokugcina lebhayibheli lami ngalokho kusa nombono omkhulu wathi leli akusile thabenakele lakho ngathi likuphi inkosi na futhi yangihlalisa ngaphandle phansi kwesi Pagapaga, nephimbo lafika futhi ngabuka ngase ngibona lezo ziphambane ezintathu njenge izihlahla nesithelo sazo kanjalo njalo niyazi ukuthi umbono yini kwalotshwa iminyaka ngiphakamisa kolunye usuku incwadi endala phezulu lapho ngifuna ezinye zezinto inkosi eyazisho ngaphambili esezivele ziyafezeka mayelana nezinto zabantwana namayelana nokuthi impi izovela kanjani nazo zonke lezo zinto ezishakile nje izinto ezimbili ezisele kwesinye salezo ziprofethi ezinkulu lokho ngokuthi ukuba izimoto zibe semgwaqeni zine remote control zibukeka njengeqanda kuphela awuyishayeli iyazilawula yena uqobo bese kuthi ke kuzoba khona owesifazane omkhulu ovukayo ngoba iMelika isizwe sowesifazane futhi izo owesifazane omkhulu uzovuka futhi abe ngumongameli noma into enjalo esizweni futhi khona ke uzofika ukushabalaliswa ngokuphelele isizwe sonke sizoshanelwa nya futhi lokho ngiyabikezela manje lokhu akusiyo inkosi isho lokhu obunye ngowesifazane kuyi inkosi kodwa ngiyabikezela ngo-1933 ukuthi umhlaba uyohlangana nokushabalaliswa kuphelele ngaphambi kuka-77 ngakho ngangingagazi ngaleso sikhathi ukuthi bebenento engawushabalalisa njengalokhu benako manje kodwa ngisibonile isizwe sisekushabalalisweni okuphelele iziqu nje zezihlahla nezinto ezikanjalo zisele ngakho kusendleleni yakho ukuthi uma zonke lezi ezinye izinto seyifezekile njengoba nje yasho ukuthi kuyoba njalo futhi njengoba nje yasho embhalweni lapha lokho ekushoyo uma uKristu afika kokuqala uzofika kwesibili nazo zonke izinto azisho zizofezeka futhi ngokufanele ngibona lokhu futhi ngazi ukuthi inombolo yethu seyizobizwa nje njengesizwe sazi ukuthi ibandla selizothatha uhlwitho lwalo unyakazisa inhliziyo yomfundisi noma yimuphi wabangafundele lutho ukwazi ukuthi sikulolu suku nesikhathi esiphila kulo isikhathi esikhulu kakhulu lapho noma yimuphi umuntu owake waphila emhlabeni kumanje lo Loko ukuthi ibandleni ngakho impela ngilengazelela imikhuleko yenu futhi khona ke ngibonile chabelakele futhi ngibonile ukuthi bebene babezoba nokhetho lakabusha yonke into ebandleni kwelinye ibhodi futhi kanjalo njalo nebandla belidinga umhlangano omncane ukuza yezanyiswa okuncane futhi beniloku nilungile kimi futhi nangibusisa futhi ngami ngilapha kubonakala sengathi kube yisibusiso kini futhi benzekile ukuba nani kube yisibusiso kimi futhi benihlala njalo nikwemukele engikushilo ukuthi kuliqiniso njengoba ngikubonile ngokuNkulunkulu futhi ngiyakuthakasela lokho ngakho manje ke ngiqale phakathi bese kuthi ke bengifanele ngithole futhi ngithole ibandla lethu liqondiswe emabhodini alo bese ke okokhetho nokunye nokunye bese kuthi ke ngicabangile emva kwalokho ngiphumile futhi ngajola kuphumule kuncane ngaphambi kokuba ngibuyele ensimini futhi ngicelene ngaphakathi kwenu uqobo manje akusikho okwabanga phandle kwalelitha benakele sifuna umhlangano nalelitha benakele ukuze yonke into nalelonke iphutha nazo zonke izinto ebeziqhubeka futhi mhlawumbe imizwa emincane komunye nomunye labo ngizobathola bonke bese ngibaletha ngqobuze nobuso ngakho uma ningafuni ukubhekana nakho ungcono uhambe ezweni ngoba uzawubhekana ubuso nobuso nakho konke okuncinyane kwakho njengoba sasivamise ukwenza lapho eThabenakele futhi konke kuba kuqondise kahle ngoba singabafowethu nodadewethu abephule isidlo umzimba kaKristu ukuvundla itafula lezibusiso futhi yakulutho kepha udevele uyokwenza noma yini ayoba iphutha futhi uyobangela imizwa noma adabule noma yini kanjalo futhi ngithatha umfowethu Neville futhi sisuka endaweni siye kwenye futhi siletha abantu kubantu ndawonye kuze kube eThabenakele elidala libuye lamiswa futhi ngezinyawo zalo ukuqhubekela umbuso kaNkulunkulu manje lesi yisona sizathu ngisho lokhu yingoba kukuleli qembu lethu elincane lapha kulokhu kusa futhi manje ngizothola ukuphumula futhi ngibuye masinyane ngakho konke engingakwenza ngakho ke ngilindele kuhamba ngiyenze imini futhi futhi kulesi sikhathi inkosi ithanda ngifuna ukuthatha lokho kuncane sesikuqongelele ezimalini kanjalo njalo wami uqobo ngaphandle loluhlelo lwemishini yangaphandle futhi ngizitholele ithende elisha nezinto zokusebenza ezintsha futhi ngiqale ensimini hayi ukusuka ebandleni ngiye ebandleni kodwa ukuhamba emihlanganweni yethu uqobo manje kuke sikho kungazeniphi kubazalwane abangimemile okungukuthi kuyamangalisa kodwa iningi lakho konke ithola lezi zingqungquthela bathi uzoba lapho bese kuthi ke bonke abangani bakho bayangena bese ke kuba nakho konke kuningi kudlalwa kwezigubhu okukhulu kwenzela imali kumunca nje labo bantu ngisene nje ukuthola lokho nebo ngakho lokho lokho kukuhle sifuna ukuba nendawo awu lapho isingabaletha khona udinga ukuba ulethe imali yakho woza ngapha nje wena uqobo futhi futhi ukhonze inkosi niyabo futhi ngakho manje futhi inkonzo yami sithathe ushintshe njengamanje ngiyakhumbula ngesikhathi ngangivamise ukuba ngibambe izandla zomuntu futhi ngime nje lapho inkosi ngitshele ukuthi bekuyini inkathazo yabo yathi ngakho ke kuyakufezeka wazi imfihlo yenhliziyo yabantu Noke niyazi ukuthi lokho kwenzeka ngokuphelele nje ngendlela okwasho ngayo manje lesi sinyathele silandelayo esiprofetiwe futhi sashiwo ngaphambili esizoba kude le ngale kwanoma yikupho okwakho yabo futhi kukhona manje ngukukweni futhi ingalesi sizathu sathanelwa nami ngentela yemali engenayo izama ukungitshela uhulumeni ukuthi ngikweleta intela yemali engenayo kuwo wonke upeni engiyuthathile njengomfundisi kusukela eminyakeni yonke ngamashumi amabili nesikhombisa yedlule ngingenile enkonzweni akunjalo ngoba yedlule ebandleni lapha Ngikumpathelwe leli bandla lokho kunjalo impela usema recording phansi lapha ngakho manje ke uma ngingumpatheli ongumgcini mafa waleli bandla khona ke akukho lutho ezweni ngulumeni akana lutho angalwenza ngakho ababuza ibandla babuza mina njengomgcini mafa webandla nabaphatheli usayine iphepha elisebhange ngale ukuthi zonke izimali zami esikudleli sokuba nenhlangano yosizo engeyami ngikwenze lisebandleni lami lapha ngoba ngokuzenzekelayo liyinhlangano yosizo empeleni futhi kwenza lokho kungisiza ngokungigcina ekungabalekeleni ibandla futhi ngilishiye futhi ngiqhubeke ngaphandle futhi ngingabi lutho lapha emva kokuba ngethembisa abantu ukuthi ngiyobuya ebandleni isikhathi ngesikhathi futhi ngibasize kungaleso sizathu ngikugcine kanjalo ngoba ngeze sethembiso kinina abantu ingakho ngihlala nakho ngaleyo ndlela esikhundleni sokuba neyangamunye ngakho-ke uma wenza lokho kukuphonsela enhlanganweni futhi ngimelene ngokuqinile nenhlangano ngakho ngizokugcina ngendlela nje yokungayo ezandleni zikankulunkulu ukuze sikwazi ukuqhubekela umbuso kankulunkulu manje kulokhu kusa sifuna ukufundisisa lelizwe lidala libusisiweyo futhi sikholwe manje ngifuna ukuthi futhi ngibone umfowethu igan nabaningi abanye abangabaphatheli behlezi lapha emuva kokuba sibe nomhlangano wethu wabaphatheli ngobunye busuku kuliqiniso ngikwenza obala phambi kwebandla ukuthi ngamunye wenu anisezibo abaphatheli abaqokiwe ningabaphatheli abakhethiwe futhi igama lakho lisezincwadini kulungile futhi manje bazoba nolunye okhetho lwamadikoni kanjalo njalo futhi umfowethu Neville nguye uzoba ebiza labo masenyane emva kwale nkonzo kulungile futhi okomgcini mafa nokunye nokunye njengoba simise ibandla ngohla silithola zonke izisekelo zilungele lapho ke singaba nemvuselelo njengoba iza
just before we turn
manje ngaphambi nje kokuba sivule emuva emakhasini lapha okwesifundo sethu sikasonto sikole kulelizwi elikhulu likaNkulunkulu ophilayo ake sikole emakhanda ethu imizuzwana embalwa sisakhuluma nomqalisi walencwadi futhi manje bekani eceleni wonke umcabango yonke into ephambene ukukubamba ukuba ube nesibusiso asikhuleke
Most holy and righteous God, into thy blessed august presence we come now.
Ngikulungwele kakhulu nolungile bukhoneni bakho buhleniphekile. Siyeza manje sinikele kuwe izimpilo zethu nemiphefumulo yethu, nemizimba yethu, nezinkonzo zethu namakhono ethu, nakho konke lokho esinakho sikwethula kuwe.
And as you look upon us, Lord, if there is any
futhi njengoba usibheka Nkosi uma kukhona noma yisiphi sono esizobala futhi singavunyiwe sizocela wena Nkosi Nkulunkulu ukuthi uzobheca igazi lendodana yakho uJesu endaweni enjalo ngokuba siqonda ukuthi thina ngokwethu uqobo wasenele futhi lapho akunakwenzeka nhlobo ukuthi thina sike sibe sikwazi ukuzigcina ngokwethu
But we rely completely upon his precious blood and his grace to apply.
Kodwa sinike ngokuphelele egazini lakhe eliligugu nomusa wakhe ukuba usebenze endabeni yethu ukuthi thina zoni ezingafanele singakwazi ukuza ngesibindi langalimbe ebukhoneni bakho siletha phambi kwethu leligazi lenkosi uJesu.
Which thou in the times
ukuthi wena zikhathile zedlule ukubonile ukuthi kube yigazi lendodana yakho ezele yodwa futhi wenze isethembiso ukuthi ngaye uma sivuma izono zethu siyakulungisizwa ngomusa wakhe
And now we would ask Lord
Futhi manje sizocela Nkosi ukuthi uzosithethelela kunoma yilibi iphutha noma yisiphi sono sesiphambeko noma ukweqa isiphambeko ukuthi noma ngabe imubi umcabango omubi uhlabe umphefumulo wethu ngemicibisholo evuthayo kaDevil ukuthi uzoxosha lesi sithe sibi sakho nesabantu bakho
And we would ask that you would send
futhi singacela ukuthi uzothumela umoya ongcwele ukuthi uzothatha ubambe izwi kulesi sikhathi sisazinikela thina uqobo njengabajuluzi ukuthi uzokhuluma ngathi futhi uzwe ngathi izwi lakho futhi kwangathi thina ekuphenduleni sikwemukele kuvela kuwe futhi sishiye le ndawo namhlanje sizizwela ukuthi silungisekile futhi emsebenzini kaKristu ukuze sikwazi ukulungela kangcono lenkonzo yakusihle nakusasa ngenxa yokuvakasha kukamoya ongcwele. Busisa umzalwane wethu yonke indawo amabandla emhlabeni wonke jikelele ubambe izwi lokuphila kulolu suku olubi. Sizizwela ngathi asisekho isikhathi esingako esisasele ukuba sisebenze ngoba ubusuku buza ngokusheshe kukhulu. Amafu empi ayantanta futhi
evil is at hand. And we pray that you will let us work as never before.
Bubi busondele futhi siyakhuleka ukuthi uzosivumela sisebenze kakhulu kunakuqala. Bhumuze imizimba yethu ekhadlekile Nkosi bese usithumele muve empini ngoba sikucela egameni leNkosi Jesu nangenxa yakhe siyakhuleka. Amen.
As we open this morning the Bible to the 11th chapter of the book of Hebrews.
Sisavula kulokukusa iBhayibheli esahlukweni seshumi nanye sencwadi yamaHebheru. Ngolwesithathu ebusuku besikhuluma ngesahluko sesikhombisa sencwadi yamaHebheru kaMelkizedeki engongena baba futhi engena mama engena siqalo sezinsuku noma isiphetho sokuphila. Futhi ngicabanga ukuthi mhlawumbe kulokhu kusa kuzoba ngokufanelekile ukuvula futhi lencwadi enhle kakhulu kungukuthi sinezisekelo zalokhu esifisa ukukusho ekufundweni kwasekuqaleni.
And skipping over the 10th chapter and the 9th chapter.
Uthi sekuqalakala sahlukene seshumi nesahluko sesishiya galolunye obuyimithetho yemihlatshelo siyofika endaweni yokukholwa futhi lapha encwadini yamaHebheru isahluko seshumi nanye futhi siqala ngevesi lamashumi amabili nantathu silifunda kanje.
By faith Moses
ngokukholwa uMose esezelwe wafihlwa ngabazali bakhe izinyanga ezintathu ngokuba bembona engumntwana omuhle abawesabanga umyalo wenkosi.
By faith Moses when he came to years refused to be called the son of Pharaoh.
Ngokukholwa uMose esekhulile wala ukubizwa ngokuthi indodana yendodakazi kaFaro kunalokho wakhetha ukuphathwa kabi kanye nabantu bakaNkulunkulu kunokuba athokoze isikhashana esonweni.
Esteeming the reproach of Christ greater riches than the treasures of Egypt.
Ethi ukuthi ukwangenxa kaKristu kuyimfuyo enkulu kunengcebo yeGibhithe futhi wayebheke kuwo umvuzo ngokukholwa washiya iGibhithe engesabi ulaka lwenkosi ngokuba wakhuthazela sengathi uyambona ongabonwa.
I want to take the subject this morning, choosing by faith.
Ngifuna ukuthatha ingqikithi kulokhu kuza ukukhetha ngokukholwa futhi ngifuna kube indikimba amagama amathathu okuqala esahluko samashumi amabili nantathu ngokukholwa uMose.
Choosing by faith most everything that we do
futhi ukukhetha ngokukholwa cishe yonke into esiyenzayo sifanele sikhethe ngokukholwa futhi konke lokho esithola ukuthi uMose wakwenza lokho kufanelekile ukuthi kuphindwe kwakungokukholwa kungesikho ngokubona kodwa ngokukholwa.
And the reason that I have selected this morning for the church and
futhi isizathu ukuthi ngikhethe lokhu kusa ukwenzela ibandla elikulesi simo kube ngukuthi kuko kwethu ngisho nezikole zethu nakule ndawo sibe nokukhulu kakhulu ukufundisa kwesayense ngenxa yalokhu sidonse abantu zabasuse ekukholweni.
Now faith is not proved by science. Faith is what
manje ukholwa akufakaziswa ngesayensi, ukholwa yilokho isayensi engakuboni, futhi thina uma sike salahlekelwa yilokhu kukholwa okukhulu, kona-ke sisebumnyameni ngokuphelele. Kunendaba ukuthi sifundise kahle kanjani ukuthi singalichaza kanjani izwi likaNkulunkulu ukuthi lilungele indlela yethu yokukholwa.
There is no way to ever please God only by faith.
The scripture ayiko indlela yokuba uke uthokozise uNkulunkulu kuphela ngokukholwa. Umbhalo ukusho kucace ngaleyo ndlela futhi kungokukholwa, futhi ngaphandle kokukholwa kusho umbhalo akunakwenzeka ukuthi uthokozise uNkulunkulu.
So if faith disagrees with science and
ngakho uma kukholwa kungavumelani nesayensi, nesayensi ayivumelani nokukholwa, lokho kuzibeka onqenqemeni kokunye nokunye. Lapho-ke kumele sithethe kukhetha njengoba uMose enza, ngokukholwa siyakholwa.
Now if we lose faith, then we will never.
Manje uma silahlekelwa ukukholwa, lapho-ke singeke sibe nomkhuleko ophendulwa nguNkulunkulu, ngoba loyo oza kuNkulunkulu kumele akholwe ukuthi ukhona futhi ungumvuzi walabo abamfuna ngokuzimisela. Ngakho uma silahlekelwa ukukholwa, imikhuleko yethu iyachithwa, asifiki ndawo.
So it's all that we can think of this morning is to hold on to faith.
Ngakho yilokho konke singacabanga ngakho kulokhu kuza ngokubambelela ekukholweni. Ngakho-ke uma silahlekelwa ukukholwa, onke amathemba ethu liyambile, futhi uma silahlekelwa ukukholwa, konke kwethu kuphathekayo kukamoya kuhambile, ngokuba ungeke ube nokukholwa ezintweni ozibonayo, ngokuba zonke izinto ozibonayo zonke ziyabhubha.
If we look at some great person, a great minister or a great congregation, they will all perish someday.
Uma sibuka kumuntu omkhulu, umshumayeli omkhulu, noma ibandla elikhulu, bonke bazobhubha ngelinye ilanga. Futhi uma sibuka isizwe esikhulu, noma isikhali esikhulu, zonke ziyobhubha ngelinye ilanga. Ngakho-ke simele siphile ngokukholwa ngalezo zinto isayense engazisho, kungokukholwa ukuthi siyakholwa.
We lose our glory.
Manje silahlekelwa udumo lwethu uma silahlekelwa ukukholwa. Manje uma sisuke ekukholweni, kona-ke sithathe ibandla silifake ezingeni lenhlakanipho yenyama.
And many times it's been thought amongst people that because a congregation was large,
futhi izikhathi eziningi bekuhlala kucatshangwa phakathi kwabantu ukuthi ngoba ibandla belilikhulu futhi bebenamandla amakhulu, izakhiwo ezinkulu eziyimibhoshongo nokukhulu, abantu abagqoke kahle nabaqeqeshekile nezimali eziningi ukuthi bangakwazi ukuthenga into enjalo, thina izikhathi eziningi besicabanga ukuthi lokho kunika ugqozi ukuthi leli bandla lithize kumele lithole ugqozi.
Or we've often referred to different
noma besivamisile isikhathi esiningi ukubhekisela kubashumayeli abehlukene abaphuma bayensimini futhi babe nemibuthano emikhulu yezicuku, futhi sicabange ngezinye izikhathi ukuthi bayizimpawu zogqozi, kodwa lokho akusilo ngokuphelele iqiniso, lokho ugqozi lomuntu.
But the real inspiration comes by doing the will of God.
Kodwa ugqozi langempela luza ngokwenza intando kaNkulunkulu, nabo noma ngabe kunye noma kugcwele isandla, noma ngabe ibandla elikhulu noma ibandla elincane, lokho akunandaba.
Whether he is a great eloquent speaker or just a man that
noma ngabe ungesikhulu isikhuluma sikhuluma ngokucacile, noma umuntu nje ungabazi kahle o-ABC bakhe, kulendaba kuncike emlezweni akulethayo ukuthi uphefumulelwe yizwi likaNkulunkulu, noma ngabe uphefumulelwe imicabango yenhlakanipho yokugqozi womuntu na. Abanye abantu bangatshela ugqozi ngenxa yesikhulumo esikhuluma ngokucacile. Lokho kukwenza kube kahle ngezinye izikhathi baba nogqozi ngoba indoda iqaqasheke kakhulu kangangoba ingakwazi ukubeka iphuzu layo ngaphezulu. Lokho kusho ukuthi okukaNkulunkulu nebo? Kuphela kungokungenasiphelo kukaNkulunkulu yize libusisiwe laphakade. Lapho singemukela khona ugqozi futhi lokho sikuphiwa kumoya ongcwele ngokukho.
Now we would think of Moses and this great time.
Manje sicabanga ngoMose lesi sikhathi esikhulu sokuphila kwakhe futhi sifunde emuva ebuzalweni kwakhe ukuthi uNkulunkulu wayemnakekele kanjani kodwa nakho kufika isikhathi empilweni kaMose lapho kwakudingeka kube nesikhathi sokukhetha.
If we read right, we find out that he was.
Masifunda kahle siyathola ukuthi wayeyindodana endodakazi kaFaro futhi wayeyindlalifa esihlalweni sobukhosi futhi ngabe waba kuFaro landelayo eGibhithe.
So he would notice as he looked around after he'd become of age and of accountability.
Ngakho wayeqaphela ngenkathi eqalaza lapho uma esefike eminyakeni ethize futhi yokuzimela futhi bekuyoba nalezo ziqila ebezisebenza emigodini yodaka noMose esabuka ngefasitela lesigodlo kuzona lezo ziqila lezo uFaro ayekade ezibuka kodwa umehluko ongaka kulokhu kubuka pho.
I want to base that thought on the
Lord. Umbangela mkhulu uJohn Stroll owaphenduka enkonzweni kaMfoti Bosworth. Loyo abaningi benu bayakhumbula iminyaka eyedlula we-Old Glory Barn. Wathi ngelinye ilanga ngenkathi ethatha uhambo ngaphambi kokushona komlingani wakhe othandekayo nonkosikazi babeselaseli eLorraine eFrance futhi ngibe nenhlanhla yokuvakashela indawo efanayo. Futhi umholi wayebathatha ebahambisa ezingadini futhi ebakhombisa izinto ezehlukene base befika kwesinye isithombe sibaziwe esithize senkosi uJesu ukubethelwa.
Umnumzane
Sproul wayebe bangeni esibuka yena nomkakhe futhi ezinhliziyweni zabo bebagxeka lokho umdwebo kufanele ukuthi wayenakhe engqondweni noma umbazo matshe njalo ngenkathi ebaza esebenzisa itshe into ebukeka kabe yiyo ukuba imele ukuhlupheka nothando nehlaza lenkosi uJesu nokuthi konke kwakungubudlapha kanjani futhi kubukeka kuqoshiwe nje.
And the guide came to Mr. Sproul and he said, "Sir, I suppose that you are criticizing
the statue of the Lord Jesus."
And Mr. Sproul said, "Well, I can't see any pity or any
umnumzane Sproul wathi kungana ngibona lahlazo noma ugqoze kubukeni lento enjena ngakho ngiyamangala ukuthi kungani lo mbazo wamatshe akwenza konke kwaba kanje.
And the sculpture said, Mr. Sproul, this statue's all right.
Uthi lombazo manje wathi mnumzane Sproul lesi sithombe sibaziwe sikahle nombazo manje ubenento kahle emqondweni wakhe kodwa lapho inkinga ikhona kuwe indlela sibuka ngayo. Wasethatha yena nomkakhe ngesandla wabaholela ezansi yalitshalo ezinyaweni zalesi phambane sishiwo futhi wathi manje mnumzane Sproul buka phezulu manje.
And when he looked up, he said his
Kuthi ngenkathi ebuka phezulu wathi inhliziyo yakhe ithi kumbulala kwakungumehluko onjani na ukuma lapho bese uzibuka ngaleyo ndlela nokuthi ushone phansi bese uzibuka ngendlela esenzelwa ukuthi zibuke ngayo futhi yileyo ndlela uNkulunkulu angayo yileyo ndlela ukukholwa kungayo yindlela okubuka ngayo.
If you look at it as some sort of a historical Bible of something that was in the days gone by,
uma kubuke njenge Bhayibheli elingumlando thize njengento thize eyayisezinsukwini ezedlula ngeke uzokwazi ukuthola isisindo sake mpela zeBhayibheli. Ufanele ugugwe ngamadolo akho futhi uthobele imiyalo yaleli Bhayibheli bese ulibuka ngameza kaMoya Ongcwele.
I would ask this audience this morning, what good does a historical God do?
Ningabuza lezi zethameli kuloko kuza usisiza ngani uNkulunkulu omlando namhlanje uma engasuye uNkulunkulu afanayo na usisiza ngani uNkulunkulu wathatha uMose futhi yenze izimangaliso ngayo lokho akwenza kuzo sizisiza ngani thina ukufunda ngoNkulunkulu onjalo uma engesuye loyo ofanayo namhlanje na. Usisiza ngani lo Nkulunkulu ongekhulula esithandweni somlilo ohangulayo abantwana bamaHebheru uma kesuye uNkulunkulu ofanayo namhlanje na? Usisiza ngani uNkulunkulu ongedlulela phakathi komuhle nomubi osukwini oledlula futhi ajezisa omubi bese yabusisa olungileyo uma engesuye uNkulunkulu ofanayo namhlanje na? Siyelani-ke enkonzweni na? Ziyekelani izinto zeze uma engesuye uNkulunkulu ofanayo ehlulela ngokufanayo nombono ofanayo abelokho eyiwo na? Uzosiza ngani uNkulunkulu obengathinde isandla sowesifazane owayephethwe ngumkhuhlane onzima nomkhuhlane ume uma engesuye uNkulunkulu ofanayo namhlanje na? Kuzosiza ngani ukukhonza uNkulunkulu owayengabiza umngane wakhe aphume ethuleni esefe izinsuku ezine uma engesuye uNkulunkulu ofanayo namhlanje na? Ngokukholwa siyakholwa ukuthi ngelinye ilanga elikhazimulayo uyosibiza emhlabeni noma singaba isipune sigcwele imilotha futhi sikufakazisa kanjani na? Asikufakazisi, siyakukholwa. Asicela ukuthi sifakazise noma yini, sicelwa ukuba sikukholwe.
By faith Moses did such and such. And as Moses as a young man looked
through the cloud, Moses wenza ukuthizela ukuthize futhi njengoMose njengensizwe wabuka ngefastela lesigodle ezigqileni wabona isigejane sifanayo samakhekheba okungcola ezingcolile izigqila ezigcwele udaka uFarah zibonayo.
And when Pharaoh looked upon him and the Egyptians, they wasn't nothing but a bunch of slaves.
Ndinge ngathi uFarah babuka namagibhithe babengelutho ngaphandle kwezigejane zezigqila. Yilokho kuphela babelunge kukho ukuthi babe nje abaxovu bodaka ukuthi benze izidini zodaka kuze kuzuze amadolobha uFarah ayewakha. Yileyo ndlela amagibhithe noFarah ababebuka ngayo izigqila.
But Moses, when he looked at him, it was a different look Moses had. When he seen passing by the window, the great ditches in their face,
Kodwa uMose ngenkathi ebabuka kwakungukubuka kwehlukile uMose ayenakho ngesikhathi ebone edlula ngasefasiteleni izigodi ezinkulu ebusweni babo izinyembezi ezehlela emhlabathini zabo nemizimba yabo egobile. Wababuka njengabantu bakaNkulunkulu akazange ababuke njengezigqila, wababuka njengabantu abakhethiwe bakaNkulunkulu.
From country to country and from nation to nation,
Futhi oh njengoba ngihamba ngale amazi ngamazi nasesizweni ngesizwe ngishumayela kusukela ngashiya iminyango yale lithabenekele encane leso sikole sihlanganisele amahlelo esingena umthetho kodwa uthando esingena incwadi kodwa iBhayibheli futhi kungena sivumo kholo kodwa uKristu ngizamile ukubuka abantwana bakaNkulunkulu nakulabo onqatshiwe njengabantu bakaNkulunkulu abakhethiweyo nabaqokiwe.
I don't ask them if they belong to the Branham Tabernacle.
I don't ask them if they belong to the Branham Tabernacle.
The servants of
the Lord.
Moses had to make a choice, choosing by faith.
Moses, what thing again? Who catch and go call? Zingag is in season, Zingabes, and to Mele, Tuba, Loguba, and Dotane, and Dotagas Gafar.
How many young men would have jumped at the opportunity that Moses had to enjoy all the pleasures?
Zingaki izinsizwe zingabe zalixhumela ithuba uMose ayinalo ukuthokozela zonke izinjabulo nobukhazikhazi bezwe ukuba yinkosi yaseGibhithe ukuba neze lonke ezinyaweni zakhe.
What a foolish thing that the young man of his days.
Into ubule kanje pho ukuthi izinsizwe zasukulu wakhe ezifanele ukuthi zakucabanga ngesikhathi uMose akhetha ukuthatha indawo yakhe nabahlushiwe nabantu abahluphekile bakaNkulunkulu.
Why did he do it? By faith. When he lifted up his eyes, he looked beyond the grammar of this world.
Wakwenzelani na ngokukholwa uma ephakamisa amehlo akhe wabuka ngale kobukhazikhazi balelizwe wabuka ngale kobumnandi besono futhi iBhayibheli lasho ukuthi waqiniseka ukumbona yena owayengenakubonwa ngokukholwa futhi wenze isinqumo sokukhonza lowo uNkulunkulu kungakhathaleki ukuthi kwenzekani.
It has not changed. Many of us could go to what we would call a better building.
Akukaguquka abaningi bethu bangaya kulokho esingakubiza ngesakhiwo singcono singathokozela mhlawumbe inhlanganyelo nobumnandi bokuhlala ezihlalweni ezingcono mhlawumbe zingane zidume kakhulu ukuphuza nokubhema nokugqoka nokwenza njengezwe.
Well, what's the matter? You've lifted up your eyes. And by
kodwa yini indaba na uphakamise amehlo akho futhi ngokukholwa uyambona ongabonwayo futhi uthathe izinqumo kuma nabenqatshiwe nababiza ngabagingqiki abangigcwele bosuku ngoba ngokukholwa siyambona ongabonwayo ukhetha ukuhlushwa ngezinhlupho nokuhlupheka.
I wouldn't say to people that they should choose to be afflicted.
Ngeke ngasho kubantu ukuthi bafanele bagethe ukuhlushwa. Angisho ukuthi nifanele nigethe ukuhlushwa. Kungeke kube ubuntu kukwenza. Kodwa uma ukuhlupheka kulele endleleni yomsebenzi, ngakho sikuthathe njengoba kuza. Angifuni ukuthi nenze into ethize, nenzele umuntu thizeni ukuthi ahlekise ngani. Ngeke ngathanda ukuthi nisho izinto ezehlukile ukuthi ngingowaleli bandla elingakholelwa kokuthize thize kokugweze nezinto ezinjalo ukuthi nje wenze abantu bahlekise ngawe. Uzilethela wena lokho. Ngingeke ngisho kuwe ukuthi bhuma lapha futhi uqhubeke nokwenza ukuthize okwakwehlukile. Ngingeke ngifune wena wenze lokho ukuze umuntu othize athi uhlanya. Uzilethela wena lokho. Kodwa uma kulele endleleni yomsebenzi kuNkulunkulu, yekela yizwe lisho abafune kukushe. Qhubeka nokuphila, yenza ukukhetha. Wonke wesilisa noma wesifazane ufanele yenze lokho.
What if Pharaoh could have saw what Moses?
Ukuba ke ufaro bengabona lokho kwabona kuMose khona ke wabona ukuhlupheka kwabantu wayazi ukuthi yini inhlawulo kwakumele ikhokhe kodwa ngokukholwa wakukhetha sikhundleni sokuba nobumnandi besono.
Is maybe a little young lady.
Kukhona mhlawumbe omncane odade abancane abahlezi lapha njengabesifazane abancane ababukeka kakhulu. Izwe lingajande ukuthi kini yenzani kanjena kanje umuhle umzimba wakho ume kahle ufanele kuveze lokho.
But my sister, raise up your eyes and look beyond that.
Kodwa dade wethu, phakamisa amehlo akho beze ubuka ngale kwalokho. Kuye wathi, kuyisinengiso kuba sifazane gqoke ingubo engeyo wesilisa. Uma madoda abantu emphakathini wakini, uma besifazane ohlanganyela nabo, bathi, kunde lezo zinwele zinde zisuke, kuzophola, kuzoba yiloku, loko, noma okunye, noma kuzokwenza ube ngcono, ungalogoji ulalele lokho. Wena phakamisa amehlo akho, futhi ngokukholwa wambone wathi, izinwele zesifazane ziludumo kuye, futhi angeke zikunde. Uma bethi uzoduma, uzoma kahle nomsebenzi wakho, noma nomphathi wakho, uma ungaphuza kokuzijabulisa, uma ungabhema ugwaye njengabo bonke abanye besifazane, ngaba ngozijabulisayo kakhulu kwamakhelwane.
By faith, raise your eyes and look to him who said this.
Ngokukholwa phakamisa amehlo akho futhi ubuke kuye wathi ngcolisani lo mzimba futhi ngizowubhubhisa. Ngokukholwa siyazikholwa lezo zinto akulutho kubonile yinto oyikholwayo ngokukholwa uMose wenza.
There comes a time there has to be a choice.
Futhi kulolu hambo lokukhola kuza isikhathi lapho kumele kube nokukhetha. Unodi wenza lelo phutha lebuhlungu esilenzayo. Izikhathi eziningi sizikhethela lokho kuzosilungela. Sikhethe izinto ezizobangcono. Ngesinye isikhathi uma kunokuhilizisana kufika ebandleni futhi omunye athi yeboke idikoni noma omeluzi ungakulolu hlangothi ungakubuki lokho. Buka kulokho kulungile. Khipha leyo nto futhi uzilethe zombili ndawonye. Lokho kubungcwele. Kukhona ukukhetha futhi siyazikhethela kokwethu. Sikhetha into ezosilungele. Kodwa uMose wakhetha izinhlupho lehlazo ukuze akwazi ukuhamba nabantu bakaNkulunkulu. Cabanga ngakho manje, kulalele. Wakhetha izinhlupheko zabantu bakaNkulunkulu futhi wakubalela njengengcebo enkulu ngoba waqinisela embono lowo ongabonwayo.
Now, Lot one time.
Manje uLoti ngesinye isikhathi wadingeka yenze ukukhetha futhi kungahle ukuba kulokhu kubuza ukuthi kuzoba besilizwe labesifazane abahlezi lapha ozokwenza ukukhetha kwakhe kokugcina. Yilokho yikho namhlanje ngoba eminyakeni embalwa eyedlule wakhetha ukuba yilokho yikho manje futhi lokho okukhetha manje yikho okuzonquma ozoba yikho eminyakeni isihlalo kusukela manje. Iminyaka ezihlanu kusukela namhlanje ungaze ube isithunywa senkolo. Iminyaka ezihlanu kusukela namhlanje ungaze ube ngumkhristu ongusaziwayo. Noma iminyaka ezihlanu kusukela namhlanje ungaze ube sezihokweni ngoba wenze izinqumo esingesizo. Iminyaka ezihlanu kusukela namhlanje ungaze ube ngowashe izitsha endlini yokuphuza utshwala. Iminyaka ezihlanu kusukela namhlanje ungaze ube isifebe esitaladini. Noma ungaba mhlawumbe wesilisa noma isifazane olusiza emphakathini ngenxa yokukhetha kwakho kukaKristu. Iminyaka ezihlanu kusukela namhlanje ungaze ube senkazimulweni uhambile wayo hlithweni ngoba wenze ukukhetha kwakho namhlanje kodwa ufanele ukhethe futhi ungakubuki lokho okubonayo khetha lokho okubona ngokukholwa yileyo kuphela into ezosebenza yilokho okukhetha ngokukholwa.
As he had to make a choice.
Uloti njengoba kufanele enze ukukhetha, uAbraham unika uloti ukukhetha kwakhe, futhi uNkulunkulu unika ukukhetha kwakho. Khethani nina namhlanje ukuthi ngubani nizomkhonza. Ensimini yaseyiteni kwakunesihlahla sokwazi nesihlahla sokuphila. Umuntu wanikezwa ithuba lokukhetha noma kulokho abekufisa. Futhi kukanjalo nanamhlanje unikezwe ithuba lakho njengabantu bokuzikhethela ukuthi ukhethe noma yini ofuna ukuyikhetha. Iseluleko sami kini ukuthi ungabuki izinto zesimanje manje eduze nawe nodumo nobukhazikazi ongaba yibo kodwa khetha kunalokho ngokukholwa loyo onika isethembiso ukuthi kelinye ilanga uzofika futhi uyoqondisa konke kugwegwa futhi uzoninika ukuphila kuphakade futhi anivuse. Kunandaba uma uthatha indlela edelelekile nabambalwa bekozi yenza lokho kukhetha uma kunezinkathazo esandleni uma kunezinkathazo ezweni uma kunezinkathazo ebandleni uma kunezinkathazo ekhaya kunandaba ukuthi ikuphi yenza kukhetha kwakho ngokukholwa ngizokhonza uNkulunkulu. Ngizothobisa inhliziyo yami ebukhoneni bakhe. Ngizothatha indlela nabantwana bakaNkulunkulu. Ngibabone bedelelekile futhi benqatshiwe futhi bengotshiwe futhi kwahlekiswa ngabo. Kodwa ngizoqhubeka ngithathe indawo yami yokusebenzela. Ngizohlala kuyo futhi uma bekhala ngizokhala kanye nabo. Futhi uma kunosizi ngizodabuka kanye nabo. Indlela abayiphilayo ngizoyiphila. Njengona woma wathi noma uRuthe wathi kuNaomi izindlela zakho mazibe izindlela zami izindlela zami mazibe izindlela zakho lapho uhlala khona ngohlala lapho uya khona ngiya khona uNkulunkulu omkhonzayo uzoba nguNkulunkulu wami.
Take that choice.
Chacha lako kukhetha nakuba kudonsa kususe leso sikhumba sikanembeza wakho obecabanga ukuthi uwutho zihlanze wena uqobo futhi uthathe indlela yakho nabenkosi abambala abadelelekile futhi uhlale wethembekile ensimini yomsebenzi lasendaweni yokusebenzela. Uloti waqalaza wathi nginokukhetha futhi wabuka ngaseSodoma wabona amasimu agcwele utshani ukuthi ayingcono kunalokho u-Abraham akubona nalapho u-Abraham ayekade khona wawabona amathuba okudlisa izinkomo zakhe ukuba nezikhuluphele nezinkomo ezingcono. Ngiyethemba ngilimazi imizwa yomuntu kodwa lezo bekuyisinqumo sabashumayela abaningi ukuba baqekise ngevangeli becabanga ukuthi bathole imali eningi ngakho ithikithi lokudla. Ngingamane ngihlale endaweni engatheli lutho ngize ngibuze engatsheni futhi ngidle amaqebelangwane ezodwa kunokuthi ngixekise kuqinisekeni kokukhola kwami ezwini likaNkulunkulu ophilayo ngizothatha indlela yami. Abake babo bathi Billy, yini indaba ngenkonzo yakho njengoba kunamaPentecostal amaningi kakhulu kuye. Umshumayelo omkhulu ehlelo washo lokho. Ngathi ihlelo lakho lingazichaza yini izinkonzo zami na? Kungekho kade phepha bukwini iLuke ngiyakholwa kwakunendatshana ebhaliwe futhi lo mbhali wathi lapho wakhuluma ngabantu bamaPentecostal wathi ibandla lePentecostal ibandla elikhula ngokushesha kunawo wonke emhlabeni namhlanje ngani na kungoba besilize nabesifazane baphakamisa amehlo abo base bebuka buqamama Lo mbhali wabancoma futhi abantu bamaPentecostal. Oh kusobala wathi bekunabanye babo abahamba bedlova nokunjalo njalo. Kodwa iMethodist ikhonze isivumo kholo. Bakhonza uNkulunkulu ngesivumo kholo. IBaptist iyenza kufanayo namaPresbyterian. Kodwa iPentecostal ikhonza ngeBhayibheli lakhe. Ngokukholwa zibona izethembiso ngizothatha inkatho yami kanye nabo akunendaba ukuthi badeleleke kangakanani inqobo ngingomunye wabo nakuba kuhlekiswa ngabo futhi bewabevuka njengoba Israel enza ngingeke ngifune ukumana umprofeti amange eceleni kwequma uBhalamu futhi ngizame ukucelekisa lokho uNkulunkulu kubusisile Ngoba kuleyo nkambi kuletala lashaywa nomhlatshelo onegazi nensika yomlilo akunendaba ukuthi bakukuphi kubaholela ngqo ekunqobeni futhi bafanele beze kuyo ngoba bangabantu abathenjisiwe abahamba ngokukholwa Nakuba bengezile ihlelo babe yilaba ozilazulayo lapho futhi kanjalo ke nabantu bakaNkulunkulu kodwa ngifuna ukuthatha indlela yami kanye nabo ngibajoyine ezigabeni zabo hayi ehleleni labo kodwa enhlanganyelweni yabo emibhalweni kamoya ophakathi kaNkulunkulu lokhu ukuthi ngokukholwa ngiwemukele umpapathizo kamoya ngcwele uNkulunkulu ngisize ngihlale nginaleso simo somqondo
As they moved on.
Kapelani, besaqhubeka beya phambili. Sithola ukuthi uLodi wabona amathuba ezinkomo ezikhuluphele. Abaningi babona amathuba ezincwajana zamacheke ezikhuluphalisiwe. Abaningi ubona amathuba okuma kangcono emphakathini. Wabona amathuba kwenzeka amadoda angeziwa mbalo wabona amathuba angenzeka ukuthi abe umphathi dolopha ngokuba ngumuntu oyizihambi nendoda ekhaliphe kakhulu njengoba enjalo mhlawumbe ngizoba indoda eyizikhulu saleli dolopha Wabona amathuba angenzeka ngoba ayendlala phambi kwakhe kodwa akawubonanga umlilo wawuzobhubhisa izwe akazange azibuyise yena uqobo ukuthi izwe laligcwele isono futhi uNkulunkulu kwadingeka libhubhise futhi namhlanje abantu bazama ukuzibuyisa bona uqobo ngokuthi ngabe ngingaye ngithi ngabe ngumkhristu na bathi ngikumelika lokho akukaphathelani nakhona kancane kunokuzama ukuthi igwababa laliyixoxo akukaphathelani nhlobo nakho Lena zifazana uzobhujizwa ngoba uNkulunkulu unobulungiswa futhi uma imelike iphunyuka nezono zayo ukulunga nokuzibusa uNkulunkulu angcwele ufanele abophezeleke ukuba kubavuze isotoma neGomora futhi axolise kule ngokulishisa liqede ngenxa yesono salo uma esivumela ziphunyuke ngakho
If he lets you get to heaven on your injustice works
Uma nivumela nifike ezulwini ngale misebenzi yenu engenabulungiswa uzofanele afuze uAnaniyase nosafira futhi abanike lingeyithuba yena uyokwenza impela kodwa ulukile uAnaniyase wabona imali yakhe uPetru wabona uKristu Wohe uLodi akakubonanga ukubhutshiswa kwabantwana bakhe kuleyo ndawo abaningi benu namhlanje ababambelele kulezi zivumo khona ezindala ezizitashi nezinto anikuboni ukuziphatha kabi kwabantwana nokubhutshiswa kwabantwana benu awuyiboni indodakazi yakhe endlini yezifebe awuyiboni indodana yakho idakwa noma isetafuleni lokudlala amakhadi ndawo Ngoba uniselwe kade futhi sono sithindwa akazange ambone umkake inhloko yezo zonke izihlangano zemiphakathi waguquka waba isiduli sika Saudi ngesikhathi ebuka akazange ambone yena ephunyuka ngesamagundwane edolobheni elincane ndawo ngokuphila kwakhe akazange kubone lokho ngoba wabuka kuphela lokho ayikubona phambi kwakhe kodwa u-Abraham akaliqaphelanga izwe elineseleke kahle ngokuba waphakamisa amehlo akhe futhi wabona ikusasa ngoba uzodla ifa lakho konke. Mkhristu wangempela namhlanje uphakamisa amehlo akhe futhi ubone isethembiso sikaKristu. Babusisiwe bamnene ngoba bayokudla ifa lazo zonke izinto, bayodla ifa lomhlaba. Umkhristu wangempela ngokukholwa ubuka phezulu abone lokho. Mbize ngalokho ofuna ukumbiza ngakho, waphakamisa amehlo akhe futhi ngesikhathi yenze lokho uNkulunkulu wathi, Abrahama, hamba ezweni elakho lonke. Ngokukholwa u-Abrahama wenza lokho, ukukholwa kufanayo uMose ayenakho. Papala ngomunye mhlaziyo owasho lokhu, ngicabange ukuthi bekungamagama amahle kakhulu ukuthi Abraham, uMose wathatha kuhle kunakho konke komhlaba futhi wakubeka ezikalini zinye nokubi kakhulu kwenkolo futhi wakubeka kulezi ezinye izikali futhi okubi kakhulu kwezenkolo wedlula okuhle kunakho konke komhlaba ngezisinto. Kunjalo-ke namhlanje ukuthi uma sibizwa nganoma yini sifuna ukubizwa ngayo, izinhlanya noma abaphilisi ngokukaNkulunkulu noma umgingqi komcwele noma yini abafuna ukuyibiza, okubi kakhulu esiyikho okuzokwedlula okuhle kakhulu izwe elingakwazi ngesisindo. Bafuna kubizwa ngefashini endala, umuntu omdala onombono wefashini endala, uhlanya kuzokwedlula into enhle kakhulu devil angaba nayo ukukunikeza yona. Impela izokwenza.
Moses
wakhetha ukuthuka ngenxa kaKristu, wabona uKristu ngaphambili, kamuva wakhuluma amagama namandla noqozi ngayo. Yebo, inkosi uNkulunkulu wenu izonivuzela umprofeti onjengami. Wayazi, wambona ngaphambili futhi wakhetha ukuthukwa ngenxa yakhe njengemicebo emikhulu kunobukhazikhazi bezwe. Ngalo umKristu namhlanje ningekwenza lokho na? Futhi bonke ubukhazikhazi nodumalezwe ngokukholwa, siyambona yena lowo owathembisa futhi okubi kakhulu kwebandla namhlanje kuzo sonke izimo zalo, nokho lizokwedlula yonke into ngesisindo leyo devil angakunikeza yona. Uma sitabukile, saba izincuncu, uma sitidekile futhi sitabukile emahlelweni nasekuhlakeni, lizokwedlula noma yini ngesisindo udevela angakunika yona. Impela wakhetha ukuthuka ngenxa kaKristu njengemicebo emikhulu kunayo yonke iminothi yaseGibhithe. Ngakho-ke kwadingeka enze okuthile, washiya iGibhithe. Ngiyalithanda lelo gama, washiya iGibhithe. Yabo, wayebuka efasiteleni elifanayo kodwa wayebuka ngokwehlukile kuFaro. Ukube uFaro wayezibonile isiphetho sakhe na? Ukube uFaro wayezibonile isizwe sakhe siminza na? UMose wasibona kanjani na? Ngesayensi ngokukholwa uMose wasibona yonke into ayeyenza yayingokukholwa, ngoba uNkulunkulu wethembisa u-Abrahama ubaba wakhe ukuthi uzovakashela lesi sizwe emva kweminyaka engamakhulu amane futhi uzobakhipha. Futhi ngokukholwa uMose walikholwa izwi likaNkulunkulu alisho, futhi wayezazi yena uqobo njengokukholwa ukuthi uzokhethwa abe ngumholi wokubakhipha. Wayazi ukuthi wayekuphi, wathatha indawo yakhe emigodini yodaka njengomxovu wodaka, futhi wabala ukuthukwa ngenxa kaKristu njengemicebo emikhulu kunokuhlala ezihlalweni zobukhosi baseGibhithe. Wathatha akazange ake athi ngiyazwelana nakho, wathatha indawo yabo futhi wahamba nabo. Uthubo ku wathatha indawo yabo wahamba nabo. Akumangalisi lombhalo noqozi wathi ngizothatha indlela nabenkozi abadelelekile abambalwa, ngiqale kanye noKristu manje ngizophumbela ngale ngisendleleni yami eyezweni laseKenani. Impela uMose washiwo ngomunye ukuthi uMose wayekhethe esikhundleni sokuthi ngesikhathi wayefanele abe yindodana kaFaro futhi wayenobukhazikhazi bezwe, wathi angamane abe yindodana ka-Abrahama kunokuthi angaba yindodana kaFaro. Indodana ka-Abrahama othelelekile kunokuthi angaba yindodana kaFaro. Inkosi Ngamane ngibe indodana enkosu Jesu nengceku yakhe esikanye nayo futhi ngithathe indawo yami nabantu abanqatshiwe balomhlaba kunokuba ngumengameli wele United States of America enkulu noma ukuba Elvis Presley noma uPat Boone noma ngubani ufuna ukukwenza yena ngizothatha indlela yami. Amanelekazi abancane fanele athathe indlela yawo esikhundleni sokuba ngumary Pickford noma isihlabane sijize samafilimu. Intombazane yobukhazikhazi, thathe indlela yakho nebadelelekile benkosi abambalwa. Ngikamane ngibe ngumshumayele epulpiti, ngishumayele imicebo kaKristu engehlolakale kunokuba izihlabane zefilimu saseHollywood noma umuntu omkhulu emhlabeni. Uma kubizwa ukuthi ngidle okungenamsoco, ngicele noma ngabe yini okumele ngiyenze, ngizothatha indlela yami nabantu benkosi ngokukholwa ngenza lokho. Nginikezwe ithuba kodwa ngomusa kaNkulunkulu ngisabona ngokukholwa. Ngokukholwa ngikubona kude le. Baba wethu ulinde endleleni ukusilungisela indawo yokuhlala lapho. Indoda entela enzuzo engenayo yathi ngelinye ilanga, kungani ushintshe ikhaya lakho laba yilelo sonto na? Yini ekwenze unikele ngekhaya elibiza izinkulungwane zamadola ezingamashumi amabili nezihlanu kulelo jabanekele lidala libukeka lingudodi na? Ngathi akusilo ibandla langenza ngakwenza ngaba bantu abalapho. Anginalutho nhlobo yezinto zalelizwe wonke upeli wemali engake ngayithatha lawulethe kuleli bandle kani na ukukhola kwami kuNkulunkulu futhi hhayi ezintweni zalelizwe. Ukuthinteka kwami kothando ukaphezulu futhi ngiyakhola nonke kunjalo. Uma nikahle noNkulunkulu kuliqiniso ukuthi nikahle, thina ngokukholwa siyemukela, thina ngokukholwa sikhola uNkulunkulu.
Moses
wadingeka yenze ukukhetha futhi ke kwadingeka emva kokwenza ukukhetha kwadingeka alwe nalokhu kukholwa khona ke ngoba wayengalesabi ulaka lwenkosi. Manje ngokobuntu wayenelungelo lokwesaba ulaka, wayenelungelo lokwesaba ulaka lenkosi, kodwa akakwenzanga, akakwenzanga ngoba wayenomsebenzi okumele wenze, futhi wayesemqeni womsebenzi, futhi wayengenandaba ukuthi inkosi ithini ngakho, wathatha indlela yakhe ngokufanayo. Manje uFaro kuzobala uma ebona ukuthi wehluliwe wayefuna kunika uMose nabantwana wathi kulungile ngizokutshela ukuthi ngizokwenzani nina nonke hlalani lapha ezweni bese niphuma niyokwenza imihlatshelo kuNkulunkulu wenu ilondlela ke asebenza ngayo uDevil. Wo ngaba kokolwayo kungani ungayingale futhi ujoyine ibandla lethize na awufanele wenze zonke lezi zinto. Indoda ethi kumkayo unkosikazi uthi yeni ngisindisiwe akusekho kwenza izinzipho noma kupende umlomo nezinto akusekho kwalokhu awasekho amaphathi akusekho lutho kwalezi zinto ezezinhlangano ngiphumile kuko ngizofaka isikhathi sami ekufundeni izwi nginakekele ekhaya. Manje buka siyanda wena ungaba hayi kulungile. Manje buka hamba uye ngalapha uthole ibandla lingesilo, cha awunalo okweli kahle. Uma unomshumayeli ozoshumayela lokho kuwe ufanele uhlale nalo, hlole emuva emibhalweni uthole ukuthi ngabe lokho kuyikho yini. Oh wathi hamba uye ngalapha, abafanele ukwenza lokho ngalapha, niyabo abakwenzi lokho ngalapha ileyo ndlela, hamba nje kangako. Kodwa akafuni ukuthi uphume kulelizwe ileyo ndlela uDevil enza ngayo, akafuni ukuthi uphume ezintweni zezwe, woza nezwe nje kanye nebandla. Kodwa ngisuku ngehla komkhwaqo ngavula umsakazo wami futhi kwakuneneculo futhi ngaqhubeka nokulalela futhi kwadingeka ngithathe icishe leliculo ngiqede ngaphambi kokuthi ngikwazi ukusho ukuthi laliyiculo lokukhona kwangempela noma uDevil uzama ukwehlisela phansi izinto zikaNkulunkulu ziye zigabeni sezwe. Ungeke kwenze lokho, uNkulunkulu yiba nomusa. Anginendaba ukuthi bangaka amarekhodi omculo awabhalayo Elvis Presley awonke la maculo nande ukukholwa uselokhu uphethwe nguDevil wathumela abadala abaningi sogweni nayo yonke le minyakazi engiyaziyo kuwo wonke umhlaba kulolu suku. UPat Boone nalaba abanye babo ungowe Church of Christ noElvis Presley uyiPentecostali bangoJudas Iscariot esimeni salawo madoda. Utevela uzama ukuletha izinto eziphakeme zikaNkulunkulu ukuze bazihlanganise lapha phansi. Laba bantu bangeke babuke ngaphezulu. Lokhu babuka lapha nje. Bathi yebo ke kuyafana konke nje. Akufani, bhumane zweni. Wathi ningahamba nje izinsuku ezimbalwa futhi hambani nihlale ezweni impela wayazi ukuthi babezobuya waseke ethola ukuthi lokho bekungeke kusebenze ngakho wacabanga okunye okwehlukile wathi ngizolitshela ukuthi nenzeni qhubekani niphume niye noma yikuphi lapho enifuna ukuya khona kodwa shiyani wonke amakhosikazi enu bonke abantwana benu nazo zonke izinkomo zenu emuva lapha bashiyeni lapha beze niyephuma ngoba wayazi ukuthi banempahla emuva lapho ezobadonsela emuva futhi lokho kutevela kushoyo kuwe kuphela nje uma uzoshiya ezinye zezinto zezo zilenga kuwe usafuna kubhema ufuna kuphuza ufuna ukugqoka njengeze lokho kukahle njengoba udevela efuna ngizwa kuningi mayelana nokuhlubuka angikholwa ukuthi kunokuningi ngakho ukuhlubuka njengoba abantu becabanga ukuthi kungako bashiya nje izimpahla zabo ziningi kakhulu eGibhithe ukuba ziwadonsele emuva yilokho-ke ukuhlubuka kusikho lokho abathi yikho nishiye kuningi kakhulu kweze emuva lapho okukudonsayo kwathi yakujela ngesikhathi u-Israyeli elungela phakathi nobusuku babenayo yonke into ababenayo kulo mhlaba ipakishiwe futhi belungele ukuhamba uNkulunkulu sithumelele ivuselele njengaleyo sipakisha yonke into bese silungela kuhamba ukumemeza kwaphakathi nobusuku kuyeza phumani nimhlangabeze kuzoba kuhle uyipakishe yonke into kungcono ungabi nalutho lelizwe likudonsele emuva nalezintambo ezizokubamba pakisha asilukele siyahamba futhi niyazi ukuthini ngiyenitshela babethembekile kuNkulunkulu wazofane wachuchuma phakathi nobusuku wathi phumani phumani futhi nihambe thathani konke ninako futhi nihambe ngiyathokoza kakhulu ukuthi indoda ingaphila eduze kakhulu noNkulunkulu azodevela angasazi ukuthi kumele enzeni ngaye kunjalo phumani qhubekani nihambe thobelani uNkulunkulu ngokukhola wasibona isethembiso Mxofu wodaka noma kungekho mxofu wodaka wathatha indlela yakhe kanye nabenkosi abambalwa abadelelekile ufana wathi thathani konke kwenu ninakho iphume lapha angisazi ukuthi kumele ngenzeni ngani wayethembekile kakhulu uNkulunkulu ngokukholwa ukukholwa kuzokwenza izimangaliso uma uzohlala ngokwethembeka kuNkulunkulu ngokukholwa siyambona Isikhathi sethu sesiphelile sesishayile isikhathi kodwa ngokukhola kulokhu kuza phakamisa amehlo akho awukubona kuseduze nawe lelizwe lasimanje manje kodwa buka ubone yena onikeze isethembiso Bible lathi asiziboni zonke izinto ngokuphelele manje kodwa siyambona uJesu wena buka kuye kulokhu kuza nezindlela zakho zizoguqulwa sisakothemisa amakhanda ethu umzuzwana nje senzele izwi lomkhuleko kwangathi inkozi ngenezele izibusiso zayo emlayezweni cabanga enhlizweni yakho manje ngabe bewulokhu ubuka izinto zezo na ngokukholwa ngabe uyambona uJesu na ngabe ubuke odumweni lwakho lwebandla lakho na ngabe ume kanjani maqondana nenhlala kahle ezweni noma uyambona uJesu lowo ngozwelo azibeke yena uqobo esandleni sangakwesokudla samkhulu phezulu oweza ukubulawelwa inkolo olungile enzela abalungilena ngeke yini waphakamisa amehlako ubone lezo zihlahla zokuphila ngale na ngakho ke shiya lezi zihlahla zesayense nolwazi bese ukhonza yena ungathanda ukukhunjula emkhulekweni ningakakhuleki na phakamisa isandla sakho nganoma yisiphi si lo ngahle ube nesidingo sazo uNkulunkulu akubusise uyasibona isandla sakho uma izoni phakamisa amehlo akho bese uyabuka manje uma bewulokhu ungenandaba uma bewulokhu unokuhilizisana kuncane nezinto ezincane kwenza umehluko muni na uzofa kwelinye lalamalanga Luphi usuku na mhlawumbe namhlanje awazi horeni kusukela manje ungahle ubese zihokweni noma ungahle ubese zulwini kodwa ufanele ukhethe manje uma kukhona noma yini empilweni yakho obungakalungi khetha manje ngokukhona wena uthi awu uma ngingaziphindisela naye owesifazane uma ngingaziphindisela naye owesilisa akunendaba ukuthi benzeni khetha ukuphila Ngokuba uJesu wathi uma enhlizweni yakho ungaxoleli wonke umuntu iziphambeko zabo kanjalo noBaba wakho osezulwini angeke kuthethelele nawe. Ngakho sondela kangako uma kukhona isisono esikweletu onaso nomuntu othize isoni noma ungcwele usengozini yomlilo wesihogo. Manje phakamisa iso lakho. Ubonani na isitha sakho na noma uyambona yini umsindisi wakho na? Ubukani kulokhu ukuza na? Uma ugula futhi nodokotela wakho uthi ungeke usinde, phakamisa iso lakho ulibhekise esiphambanweni lapho alingiyazwa khona ngenxa yeziphambeko zethu ngemivimbo yakhe saphiliswa.
Don't look at what the doctor says. He's working in science. Faith works in the realm of spirit and God. Let us think of these things now while you've raised your hands. God's seen them. Let us pray.
Ungabuki kulokho kushiyo ngudokotela usebenza kwisayensi ukukholwa kusebenza ezingeni likamoya noNkulunkulu. Ake sicabange ngalezi zinto manje nisaphakamise izandla zenu. UNkulunkulu uzibonile, asikhuleke.
Oh eternal God, in the quietness of this worship
Oh uNkulunkulu phakade ekuthuleni kwalokhu kukhonza manje emva kokuba umlayezo sewuphumile ungazivumeli lezo zinhlanganyelo zezwi lakho Nkosi ziwele emhlabathini ongamatshe. Ungawuvumeli umlayezo Nkosi uwele ehlathini elinameva emeveni ukuthi iminako yalokhu kuphila njengolothi ingahle iminyanise ekugcineni ibe ngelahliwe.
Blessed God.
Kodwa uNkulunkulu obusisekile ayiwele kwemihle evundile imihlabathi ezinhlizweni ezizisolayo nakweyabi futhi Nkosi ukuthi zonke singabuke ngilazini kaNkulunkulu yokubuka futhi sibone ibandla lenkosi uJesu elinqatshiwe, abantu abenqatshiwe, indlela enqatshiwe futhi kwangathi singahamba kule ndlela ekhazimulayo. NjengoMose wayengazi ukuthi uyaphi, abantu babengazi ukuthi bebayaphi, bebengazi ukuthi iyiphi indlela abafanele bahambe ngayo, baqala nje futhi oh Nkosi uNkulunkulu njengoba lelicule lihle lisadlalwa ngokukholwa siyalibona leloze buqamama. Akube manje nje lapho abezilizwe labesifazane lapho bengeke bacabanga ukuthi izwe lizothini noma bazohamba kanjani, bangathi bangaphakama emoyeni futhi bahambe.
Moses followed the light.
Mose walandela ukukhanya futhi kwamhola waye ezweni lesethembiso engazi ukuthi uyapi, kodwa nje wahamba ekukhanyeni ukuya kulelozwe elalilihle kunosuku. Siphe Nkosi namhlanje ukuthi abaningi lapha bazohamba ekukhanyeni kombhalo nasenhlanganyelweni kamoya ongcwele kanye nebandla ibandla izibulo abantwana abasanda kuzalwa abemukele uKristu futhi abagcwaliswe ngomoya ongcwele beholwa ngumoya. Kwangathi singahamba kule nhlanganyelo ndawonye emibhalweni kaNkulunkulu simkhonze ngompapathizo ngokuthoba ekufeni kwakhe ukungcwatshwa nokuvuka kwabafileyo. Kwangathi singamkhonze emiyalweni wakhe othi lindani iJerusalema nize nigcwaliswe ngamandla avela phezulu. Kwangathi singamkhonze ekuphiliseni ngokoba uNkulunkulu ekukhulekeleni abagulayo. Kwangathi singamkhonze sidlweni senkosi ekuhlephulweni kwesinkwa ngobunye benhliziyo enhlanganyelweni ngasezwini likaNkulunkulu.
May we serve him in all of his
Kwangathi singamkhonze kuyo yonke imibhalo yakhe yobuNkulunkulu lize lelozwe libonakale. Siphe khona Nkosi yizo umthandazo wethu sisakunikela konke kuwe manje egameni lenkosi uJesu.
Now with our heads bowed.
Manje namakhanda yethu ekotheme ngokuthula ngesineke ake nje sicule leliculo manje lokhu ngokukhonza umlayezo sewuphelile akekho uhambayo thulani nje asikhonze umlayezo uyalungisa cabangisisa manje ngalokho okwenzile lokho obewufanele ukwenze lokho okukwenze lokho yikho namhlanje. Lokho kukwenza ube ngolahliwe namhlanje ngoba wenze into ethize izolo. Kuzoba njani kusasa na? Kulungise namhlanje futhi uzokhululeka kusasa, niyabo? Ufanele wenze ukhetha. Ungakwenza kanjani na? Ngokukholwa manje sengikhulula yonke into, sengiyakhulula futhi ngelinye ilanga ngiya khona ngale. Kwelimnandi khona maduze. Siya kuhlangana kulele. Tumisani nje inkosi emoyeni wenu manje. Kwelimnandi khona maduze. Siya kuhlangana nalelo bandla elithelelekile. Hamba kanzima kodwa sohlangana ngelinye ilanga. Ubaba wethu nikeza izidingo ophezulu. Sizonikela izethulo zethu zendumiso. Ngenxa yesipho esimangalisayo sothando lwakhe nezibusiso ezingcwelisa okwethu. Nalabo benkosi abambalwa abadelelekile ngokukholwa ngiyakhetha. Kwelimnandi, kwelimnandi, maduze, khona maduze, siya kuhlangana kuloluku, oluhle, khona maduze. Kwelimnandi, kwelimnandi, khona maduze. Siya kuhlangana kuloluku. Oluhle kunezweli.
Just worship him.
Kuzani nje yena lokhu ngukukhonza. Ukholwa ngiyalibona.
I make my choice.
Ngukholwa ngenza ukukhetha kwami. Ubabo yaleda. Ngiyababona bonke abenkosi ngale, umfowethu George, umfowethu Siwadi, bonke abangcwele. Thina indawo yokuhlala lapho. Yebo nkosi. Elimnandi.
Our dad, Howard.
Baba wakhe uHoward, uEdward, bonke abangane abadala abangcwelisiwe abathatha le ndlela emuva le esikhathini eside kakhulu. Kwelimnandi, yebo nkosi. Khona maduze, siya kuhlangana kulolugu oluhle. Siya kucula kulololu oh nkulunkulu amaculo amdodi ababuse sekile uduma nkulunkulu sayophinde sidabuke kungaseko kukhathazeke la izibusiso zaleyo ndawo engcwele yokuphumula. Kwelimnandi, elimnandi khona maduze, siya kuhlangana kulolu luhle.